Le modi N1 re shapile piano re dala mapiano re dirala